I'm coming here, oh boy. Hey, yeah, yeah. Shaka Zulu, yeah, yeah.
Alexis on the beat.
Ulinipata niko single, ukanichacha we ni simple kumbe lifa. Na hujawahi kuwa vibe kila, ukanichacha hadi nikamingo. Mimi na we hadi wrinkles, ni wewe nitakunyonya hadi kifo. Na when I'm down you are my healer, kupenda juhu na kama ringo. Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho macho. Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho baby. Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho macho. Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho baby.
Bia 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 bia,
nashukuta ningeuzia.
Bia 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 bia,
najuna kukuwajinia.
Bia 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 bia,
nashukuta ningeuzia.
Bia bia
Nashuna kukuwajibia. Unafanya nijione mini komando, nabeba vitu kubwa yani 4x4. Nitakulewa better than before, na ukiwa bana basi wendecho. Unajua wewe uko fine, ukizidisho tani umiza maini. Unanipa kila kitu wata aini. Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho macho. Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho baby.
Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho macho.
Unanituliza mawazo wazo, ukinangalia kwa macho baby.
Bia 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 bia,
nashukuta ningeuzia.
Bia 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 bia,
najuna kukuwajilia.
Bia 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 bia,
nashukuta nigeuzia.
Bia 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 bia,
najuna kukuwajilia.
Bia bia bia,
nashukuta nigeuzia.
Bia 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 bia,
najuna kukuwajilia.